Ba minister bawerera ko ddala 19 nga tebalina bifo bya babaka mu parliament y'eggwanga. Kyaddaaki olwaliro bakubye ebirayiro byabwe nga ba ex officials olwe batonde besogga parliament okusobola okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwabwe. Bano olwaliro bakubye ebirayiro mu maaso ga speaker Jacob Maxon Oboth Oboth era bwe batonde bawera okugondera amateeka ga parliament ogoberera ssemateeka w'eggwanga wamu n'okuweereza bannayuganda mu ngeri esinga okubeera ennungi. Mubamu kwaba bakubye ebirayiro kwe kuli saba na mateka w'eggwanga lino Dr. Samuel Mayanja, minister avunaanyizibwa ku byamawulire wamu era ne teknolojia n'okulungamya eggwanga Justin Kasule Lumumba, minister avunaanyizibwa ku byobusuubuzi David Bahati, minister avunaanyizibwa ku byobulambuzi Tom Butime, minister omubeezi mu ofiisi ya saba minisita ku nsonga za Luweero Alice Kaboyo wamu n'abalala abakubye ebirayiro byabwe olunaku olwaleero.